Umfanekiso weshumi elinethoba uThomas. Emva kovuko bambona abantu abaninzi bathetha naye uYesu. UThomas umlandeli kaYesu wathi, ndide ndiwabona amanxeba ezandleni zakhe, andisayi kukholelwa ukuba uyaphila. Jonga emfanekisweni. UYesu weza kuThomas wambonisa amanxeba akhe waze wakholwa ukuba enyanisweni uYesu uvukile. Kodwa thina ufuna simkholelwe nangona singambonanga. Uyakholelwa kuye?